za kiumba beat.
Sala jinsabye ye kwa mpangu za nafempa ya. Sala jinsabye tunkuba chikanga bwa. Mukama wange ndi kumusalaba. Mukama wange mbona bona buli omwalaba. Mpangu za nyamba nange kulembera. Nyamba nange njagala pulani lero mfune n'amaanyi nkulembera mukama wange panguza mulisiza tewali asobola wotali pulani
you my Jehovah I call you come you take over omponyele fiova mpulire ku over wawoma
abantu nabesiga
Mulisiza tewali asobola.